kama masala nimekuasiho. Tatizo la kiarizidi kumilinkia. Ajui kama na mimi Mr. Malingo. Kwayo mashemeji komeni kunyombaya. Nipo singo ya nimi nipo bachela. Alafo nikupashe shobo keidugu mwenza. Ninafanya yangu na wewe fanya ya kwako. Ukinichukia utajijua shauli yako. Kama unawasha nyo tukukune nikwambie. Mina yeye tumeachana. Shoga enu nimeachana nae. Mina yeye tumeachana. Mina shoga enu tumeachana ye.
Tafadhali koma ye. Hilo jina mlifute. Kama shemeji likuwa zamani. Koma ye. Msitake wakute. Hivi nyi kwangu mesau nini. Sasa hivi na wangu tunapendana. Sosura sio tabia tunaendana. Afea umie tutazikana. Ila kurudi kwa kesi umimi tena. Bula niwe singo. Yamesha nishinda ni mekinai. Niwe singo. Moja haikai mbiri haikai. Ya nini kujitesha akiri kisa mapenzi. Kila siku kugombana gombana mimi siwezi. Ya nini kujitesha akiri kisa mapenzi. Kira siku kugombana gombana mimi siwezi. Tena mwambie ni mimi sina mpango nae. Asijisha uwe warami sina aja nae. Tena mwambie ni mimi sina mpango nae. Asijisha uwe warami sina aja nae. Mina shoga enu tumeachana. Yeti tumeachana mina ye. Yeti tushachana. Yeti tumeachana mina ye. Heti tumeachana. Mina shoga eno tushachana.
All the wonder kid Dennis Mkane.
Playboy, mjomba Suraj. Chichi pea chidinge mawanangu. Maugado chamalamu. Heti jei fea dereba wa mkoa. Meneja kichogo imeisha yo.
Awe like classic. Yeah, baba. I will see them to Atari. Killer.
Punch, punch, punch. Punch is Atari.